byonna byonna bikole onkyawera weyagale
One blessing
kulomutima lugoye onkyawa obundesebule byonna byonna bikole onkyawera weyagale kulomutima lugoye onkyawa obundesebule byonna byonna bikole onkyawera weyagale Uno mutima lugoye onkyawa obundesebule Halo wamanjagala tuyogere Nina ebigambo bye njagadde owulire Bye walekosize byaluka tukungule Gwe watekawo embeera yannemerera okuvuunuka Swadde swadde kati ntya n'ewaka Bingi ebiteyogerwa binsumbuwa Woma byonna byonna bikole onkyawera weyagale Uno mutima lugoye onkyawa obundesebule byonna byonna bikole onkyawera weyagale Uno mutima lugoye onkyawa obundesebule From zero to hero, wangamba to be my hero Nemu wapo bunji, nungamba tulilia karo Ebizibu byensi netubibatisa nalo Nemi kwano minji, nejigaita malo Nungulumi mukiro, kuruku sana maziga kupiro Twalibagalana naye wanefulira Ebyama byomunju byonna gwe wabyatula Oyagala kulumya taina kye yakola Mukwano gwe nakuwa gwonna n'otasasira Byonna byonna bikole onkyawera weyagale Uno mutima lugoye onkyawa obundesebule Byonna byonna bikole onkyawera weyagale Uno mutima lugoye onkyawa obundesebule